some pamba.
Shout out kwa madem wano keep it true. Baby say my name when I marry you. Ukipata mwenye real love sawa hu. Wakuendesha naye ama kwenda kwa mgu. Wakubaki na mimi Mr. Blue. Kulala chini kuamka dream come true. Usikize moyo wangu ndani poo poo poo. Na mama nyumbani anataka wajuku. You know how we do. Kisema su. She got a guan ka Obama is the zoo. Jia nazo pita ajai kupitia. Wapisha tufanani haba majiko kupikia. Wakikunyima sifa minda kusifia. Mana naona gami
uchiza. Wanzi uzuri na tabia mam.
Number one.
Nyumbani kwa mam.
Wedi number one. Kwenye love zone number moja.
Kwenye moyo mam.
Wedi number one.
I got good news, yeah, wataka kujua. You're my number one, and I see you.
I'm a gentleman, stake you are with your ex. I don't wanna know.
Umebawasha ulivova. Umekimbiza my sweet, yani. Taking you my boo, boo, booze, mana.
Watu wote wamepoa, wame freeze, mama. Basi baby, we rewind, mama. Unavotembea moja moja, watu wote majua.
Made a fan, I'm gonna got you. Yeah, sure, baby girl, will I miss you.
I think Fimbo Yango know your favorite bird. Nasikia Pocho Yango know your favorite church.
She got a guan like Weezy. No venye nusu, no venye nusu cheesy.
Wanzi uzuri na tabia mama.
Number moja.
Nyumbani kwa mama.
Wedi number moja. Kwenye love song number moja.
Kwenye moyo mama.
Wedi number moja.
I think Fimbo Yango know your favorite bird. Nasikia Pocho Yango know your favorite church.
She got a guan like Weezy. No venye nusu, no venye nusu cheesy.
Number one, now you're my number one.